ne heewi Sammy nokkuule goɗɗiɗo jaɓɓoo fa degréji capanɗe nayi iɗum tampina sukaaɓe yoga e anndanɓe kabaru cellal kooli tiwiide iɗo waawi laatade sababu ñawuuji keewɗi. Professeur Boubacar Togo yo kanko laamiɗo sukaaɓe cawrete Gabriel Touré.
E waktu kuɓɓu ɗum woni mars avril, sukaaɓe ne tampa sanne banngal rafi ndiyam, ɗum laato sababu cellaaji keewɗi. Ɓuri fof so jokii heen reedu dugoru ma tuutugol, nden noon hani ɓeeɗo sukaaɓe njara ndiyam, yalla patiɗam timma e terɗe maɓɓe.
Le on ɗo wattudu o wi ñawuuji kewɗi an mbaawi ɓanngude, o waɗi noddaango fewde saaraaɓe.
Ana woodi ɗum yiriwere ñaw kelloddaade mo nanngata sukaaɓe ɓuri fof iwre duuɓi nayi yahde duuɓi joyi faa sappo, ka noon ñaw on warrata yo seeɗa seeɗa e wattu kuɓɓu.
No wulaare nde worino ɗati heɗi saaraaɓe sukaaɓe gonde jaltinde ɓamde bankaaji fa jottoyoɗa yoro so kañe kaayi saaraaɓe ana gonde wayltin toon attabiyaji muɗum en.
Minen saaraaɓe gonɓe bankas ɓe kay e wattu wulaare ɗum ne gattan hakkilo sukaaɓe sanne pati ɓe jaltali naange e ley ñalowma ɗum ɗum minen kay ba karle ɗe ɓe ɓornata pati ɗe tawe karle tedduɗe ga kay ga e wattu kuɓɓu ɓornaaki sukaaɓe jeeɓaka saade fof ɗum minen tawere butalaade ndiyam sabi eɗam hasindinta sanne.
Sukaaɓe ɗum mbiyan anndini ɗum huunde sanne ley leydi Mali ndi mbayliti no tagguji muɗen ngori, woɓɓe an toon gattan keppiŋaaji muɗen yoga du yahda e biforɗe san yaa l'école.
Wakkati joon o wulaare ne satti sanne, abba mi hokki kam butalaaji ndiyam momi yarata mi heɓa ɗum lootaade, so ndi mi huɓɓaama ne jogi ɗum wirfoode innam darde kam pati mi yiiloo sanne e ley wulaare naange nde.
Yoga e cuuɗi école mbayliti no heeƴo golleeji muɗen ngori holno sigaaso no.
Minen heeƴo janndeji amen yo iwde 8h yahde 12h30, ka saabi kuɓɓu o min puɗɗan janndeji ɗi 7h jokkitoto fa 13h, noon min anni jokkitiraade janndeji ɗi.
Ɗum e taweede fuu ɗo Bamako ɗo kañe Ségou cuuɗi école gonɗi e jeeyal laamu ɗi mbaylita e heeƴo golleeji muɗum en eɓe donti ko laamu o wiyata ɓe. Aboubacar Koulibaly yo directeur école to Ségou to keɓɓen ko mo sifi dow hen.
Minen kay anniyaji ardiɓe amen mi teddinta ko ɓuri heewde ɗum kappa hultata komin kaani wallitinde e golle o, nden no jooni kay wattu salfana min jippoto hono ɗum wowirini.
Anndaɓe kamaru haawaluuji mbi yitaani hikka nde ana waawi wulde fa ɓura duuɓi capantati ƴaɓɓinoɗɗi ɗo kaatten e yewtere meɗen yowmide dow sukaaɓe nde yen ji jeƴƴira warore. Wassalamu.